dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
bakunzi ba radio y'u Amerika ndabasuhuje mugira amahoro kuri mikoro hano i Washington DC muri Amerika muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi ikaze kuri radio yanyu y'u Amerika murakomeye mwese tubanze tubiseguriho ikiganiro dusangire ijambo cy'uyu munsi cyateguwe mbere mu gihe ikiza cya virusi ya corona cyari kinjira mu Rwanda bituma kidahita gitambuka nk'uko twabyifuzaga ni ikiganiro kibanda cyane ku bibazo by'imibereho n'uburenganzira bwa muntu bamwe mu baturi mupaka w'u Rwanda na Congo basanga bitubahirizwa bumva ubuyobozi bubigirizaho nkana aho ni mu karere ka Rubavu mu mujyi wa Gisenyi uhana imbibi n'uwa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ni mu ntara y'uburengerazuba turagaruka by'umwihariko uyu munsi ku bibazo byugarije bamwe mu bacuruzi banyuranye banwa handi mu masoko atitabirwa na gato bigatuma bahomba umunyamakuru wacu w'ijwi ry'Amerika Claude Ganza munyamagana uhakorera ni wateguye iki kiganiro
ubu ngubu nta kintu dukora nuko kwirirwa mu rugo abana baratsinze tura amafaranga yo kwishyura ubuntu kwirere nawe biri kukwereka ikimenyetso reba amasaha wagarariye bigeze ubona ari umuntu udukudukisha inkoko bameze nk'abagiye kutujugunya bese sinzi ukuntu nabikubwira ngo ubyumve ni ukuguma hano baranadufunze ni ibihombo gusa sinzi ukuntu twanabigenza natwe twabuze icyo twakora
uyu mwumva ni umubyeyi umaze imyaka 15 acuruza inkoko akorera mu isoko rya Mbuganga riherereye mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu kuva mu kwezi kwa 11 2019 bicuruza inkoko ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwabirukanye mu isoko rya Mbuganga ari bategekwa gukomereza ubucuruzi bwabo mu isoko rya Karukogo riri mu kagari ka Rukoko mu
murimuye batwimuye batatuganirije kwakoreraga Mbuganga mu murenge wa Gisenyi aratubwira ati ejo mugomba kwimukira mu murenge wa Rubavu kandi twidukora nka cooperative rero twebwe twahandiranaga n'abakongomani hari hafi y'umupaka ahantu batujyanye ni rumetero birenga bitanu kugeza uyu munsi wa nonaha ya nkoko urayivana aho uvuye kuyirangura ukagera aho ugeza yapfuye nta muhanda uhagera icyo ni icya mbere icya kabiri nta hantu kuri hashoboka kure y'umujyi nta nkoko iva mu mujyi ntabwo umuntu yava mu mujyi agategesha amafaranga inoti y'igihumbi aje kugura inkoko y'ibihumbi bine ntabwo byavamo harahagera yakuraho cya gihumbi yajya gushaka ya nkoko akayibura dufite imboga gamize ikomeye twarahombye hari abakecuru babashaga kugera muri koperative bakabasha kwiteza imbere batakigera hano kubera urugendo ntiyashobora kuhagera n'ubu twimutse dufite inkoko kubera ko batadutegurije zose zarapfuye twakodesheje hano gukorera tumaze guhomba miliyoni zirenga ebyiri agaciro kazo ntago zagiye hasi nibura ibihumbi 800 kuko uburyo zapfagamo ntago zipfira rimwe none yashobora gupfisha hano ejo hagati 10-20 ubwo ugasanga buri munsi turazijugunya ariko tukiba Mbuganga ntago twarananaga inkoko nimwe umukomomani aravuga ati njyewe ngiye kugura inkoko mu Rwanda akambuka n'amaguru akagura ya nkoko bikaduteza imbere ubu n'abana ntibakiga kuko nta kandi kazi ngira ni ya nkoko nacuruzaga nzamurihira iki icya mbere ntago bahazi niyateze umumotari amugira ngo kugeraho ni $5 kugira umuntu ngo ahantu ugiye kugura inkoko ngo ni 4,500 by'amanyarwanda ahita asubira iwabo ntibahamenye ntitwabateguje nkatwe tubagurisha turabwira ati tuzimukira aha icya kabiri ni kure nta muhanda ugerayo twibaza rero umufatanyabikorwa uburyo ashobora kwimura umuntu amutunguye abakiriya bacu bigoma bose nta n'umwe ukibasha kugera nawe urahageze ubasha kujya mu masaha ya mu gitondo urebye ukuntu twicaye nta mukiriya uhagera n'izo mpungenge dufite
njye nitangira gukora nari ndi wa mugore wirirwaga mu rugo ntakazi ngira ariko nje gucuruza inkoko ni ukuri pe nari maze kwiteza imbere n'ahantu ntuye babona mfite akazi ariko aho twaziye ahangaha nanone maze gusubira mu cyiciro cya mbere kandi maze kujya mu cya gatatu
ni
ukuri pe hano abantu batuzanye nta kigenda ni mu cyaro ikindi ni kure n'abakiriya abakongomani nibo batuguriraga ntago bakiza n'abaza mu gitondo ni babandi baza kurangura baje kurangurira baba bavuye mu misozi ariko twebwe twagurirarwa n'abantu bazaga kugura inkoko ebyiri eshatu zo kurya ugasanga ku munsi wenda ngiye ncuruje nk'inkoko 10 undacuruje 20 ariko hano kuva mu gitondo nta n'inkoko n'imwe ndagurisha urumva ko ari ikibazo nyine twebwe cyane cyane natwe ni ikibazo ushaka kugura inkoko ebyiri ukazicuruza icyumweru nabwo ugahomba niba ziguze 10,000 murazigurisha 8 kubera ko zimaze iminsi ntacyo kurya nawe ubwawe noneho abantu bamwe batangiye kurwara n'igifu kubera n'inzara aho dukora nihereye kandi nakirwaje
yemaze imyaka 22
none ugeranyije na nk'igihe mwakoreraga hari ahepfo nuko ahangaha murimo gukora ubona iyi tandukaniro riri hehe
itandukaniro rero akarere karaduhambira ariko inzara yahatumariye nta kintu tuhabona aho nacururije ubabana ntibiga kubona president wa republika akangurira abantu kujya mu makoperative bashaka bashora mari mu mahanga baza kwiteza imbere mu Rwanda ariko twe twashaka kwiteza imbere bakaduhambira muri risoko n'inzara itumereye nabe twamanutse filiya kubera ikibazo cy'inzara turamanuka ariko sinzi ukuntu bashobora kutuzirikira muri isoko n'abahaturiye barahunga bakirirwa muri Kongo bakigira mu mujye ariko twebwe tukabisikana nabo tuzamuka nabo bamanuka urumva rero mwaka tukoreye ubuvugizi nta kuntu umushoramari wo mu mahanga azaza kwiteza imbere ngo twebwe dupfire mu Rwanda kandi turi abanyarwanda
ugereranyije nk'uko wagurishaga ugikorera mu mbuga ngari n'izo ugurisha mu cyumweru hano ibigereranye utubwire ikinyuranye ubona
cyo Jean Natasha nta nimwe ngurishije n'ubu nta nimwe ndagurisha nuko wishyura itike ya 5 yo kuzamuka ukongera ukayishyura no kumanuka nta kintu tubonye
nko mu cyumweru ugurisha inkoko zingahe ku mbuga ngari ho wagurishaga nka zingahe mu cyumweru ugereranyije
mu cyumweru mu mbuga ngari nagiye ncuruza inkoko zirenze 50 ariko ubu n'inkoko 12 zashyira urarangura kwa buri umuntu wagukiye abakongomani za mu gitondo bakagurira abantu bazivanye mu cyaro twebwe turi muri cooperative kubera ko nakundi kuno ugasanga abanyirazo nabo bari guhenda kubera amatike baba kongomani bamara kuvamo tugahita twicara na muntu wo muri cooperative ugikora tusaba ufashe ko twasubira hantu twakodeshaga
umunyamabanga wa cooperative tubumwe bwana Abeli Kalisa asobanura ko ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bukomeje kubajujubya ari nako bubagusha mu gihombo umunsi ku wundi
byatangiye mu mwaka ushize aho twakoreraga baradukura batuzana mu isoko iringiri ariko abadukuye niho twagomba gukorera kuko byangombwa byacu niho bibarizwa niho byanditse niho batuzana muri umurenge kandi umurenge nyine aba ari ibyangombwa byacu byanditse twasabye ko twakorera muri murenge wa Gisenyi batuzana mu Rubavu turayo biratubangamiye kuko hano ni nyuma y'umujyi urebye ntabwo kandi ibishyirwa byacu biberanye n'abantu basanzwe aho mbese ko bishoboye tugeze hano tubona rero nta soko ririmo rifatika tubane mu giturage iyo tubonye abaguzi n'umuguzi ni umuranguzi wa mu gitoro nabwo nawe urabyibona usanzwe twicariye kuva kuri amasaha kugera nimugoroba nta muguzi uburari kandi ari mu mujyi niba gisaye twakizaga buri masaha wabonaga abaguzi baza kubera ko ari hafi y'abantu bafite ubushobozi bwo kuba bagura inkoko
mwabinyujije ku buyobozi bw'akarere bubabwira
ngo ubuyobozi bw'akarere twabubagejeho bo baravuga ngo umwanzuro wo barawufashe njyanama arike ireba ko inkoko zikwiye kujya mu murenge wa Rubavu bitewe n'uko ngo mbese ziteje akajagari mu mujyi wa Gisenyi ariko twe tureba tubona yuko twabangamiye bitewe n'uko twari dufite dukora mu gipangu twari twarakodesheje
igihe cy'ubukode bwanyu cyari cyarangiye
dufite twasize umwaka wose twari twaranawishyuye umwaka wose 1840 twari tumaze kwishyura by'umwaka byose birahomba cyari mu gipangu cya koperative dukodesha nayo iratwemera kandi harimo ihene n'inka tugezemo barongera badukura amadusohora tugarura hano n'ubundi natwe byaratuye ndetse twabuze igisubizo tubona ko mbese ari akarengane turaceceka turabyihorera
gereranya n'imikorere yanyu mugikorera mu mbuga ngari n'ubu ngubu haba mu bwinshi bw'inkoko mwacuruzaga cyangwa se n'inyungu mwabonaga
ubu ngubu twasubiye inyuma kuko niba waranguye inkoko wenda icumi ushobora no kuzimarana iminsi ibiri ukizifite nta n'umuntu uraguramo n'indi iyo utabonye umuranguzi wo mu gitondo ubwo nyine ukuviye birangiye inkoko rero rimwe na rimwe usanga yanahombye kuko inkoko yiraye kabiri uhigaburira n'ibyo itamenyereye usanga isubira inyuma cyane cyane nk'inkoko z'inyarwanda yigaburiye ibiryo bya kizungu tugaburiye inzungu byayinanira kubera yuko hariya mboga ari twabonaga n'ibigori n'iki basanga hano tubuze iyo tuzigaburira basanga zisubiye inyuma ugasanga urahombye ukanayigurisha uyikuraho uvuga ngo nikanyigurishe rene guhomba n'ayanjye
cyangwa babazanye hano kugira ngo isoko naryo ritere imbere
bavuze ko ari ukugira ngo isoko rizamuke ariko turayo dusanga n'ubundi abaturage ba hano nabo ubwabo bararihunga abaturage bavutse hano nabo bararihunga bakigira muri Kongo mbese ubundi twaba dusigaye duhaba nk'abari inzingo z'abaturage abaturage bose bose babigire gucuruza muri Kongo bamanuka bajya gucuruza epfiriya twe tugasigara hano ugasanga turabisikana nabo bamanuka twe tuzamuka iwe ni ukuri hora rimeze n'uko abaturage baho bwa hano ntibarirema twebwe bakavuga bati inkoko ni nziza hano yenda zirarishyushye ariko tuhageze tukabona nubundi nta gihinduka abaturage barihunga bakisohokera bakigira muri Kongo
aba banyamuryango ba koperative tubumwe bavuga ko babwiwe n'ubuyobozi bw'akarere ko kubimura mu soko rya mbuga ngari ari ukugira ngo ryubakwe ndetse n'iryakaruko ngo ryitabirwe abantu barireme gusa na n'ubu imirimo yo kubaka iri soko rya mbuga ngari ntiratangira bakeka ko hari abashaka gusigarana isoko bari basanzwe bafite
kuko niba akarere karadukuye hariya hakaba hari abandi bahamye n'inkoko urumva hari ikibyihishe inyuma kuko amakuru dufite ni uko hari abantu bamwe nosi imodoka y'inkoko yitambitse gutya ijya petite kandi igomba kuzamuka ka ruko ibigiye kandi ko zipakurirwa ngo zigacuruzwa mu bipango byabo
kandi natubwira ngo zishyira yuko bisina bikurikirana nta n'umuntu uratwereka we n'iyo nzu bafashe kandi
zicururizwa
batwemeye guza aborozi gucuruza mu ngo zabo ntabwo barakora ngo tubibone ko babikora
iryo soko ryose ritaranagiye nk'isoko ariko twebwe si turi turi koperative kandi dufite ubushobozi bwo kwikodesha tugakora aho dushaka twari tumaze kurubura leta umuzigo wo kuyisaba iby'ubuntu none baradusenya
tubuza kwikodesha na kubera iki
kigaragare ko twebwe koperative nko ishobora kuba yaragurishijwe kuki ariyo bateruyemo na kindi kigaravuyemo ibintu byose biracyahakorera ntabwo wakoze irusha itomati umwanda ntabwo zirusha imyembe umwanda zisumbye ibigori umwanda ahubwo turabaza uburenganzira bwacu bakaduca amande uranikira niyo umwereka imbogamizi ufite n'iki kibazo ufite bakaduhemba kuduca amande rwose amagitansi arahari umunsi baduhunze atekwa mu mufungo urumva ni nk'ikintu cy'iterabwanwa akwiye mu mufungo no kubaca amande murakora bo baratubwiye ati mushaka ahantu hatabaho ngana tugiye mu matungo nk'ayandi baduhemba kuduca amande none se nawe urebesheje amaso ubu ni uko yateza umwanda gwe ko tutazuyaranaga ko twabaga twabonye abakiriya ko tutoroye ngo muzamaraga igihe kingana iki gutya aho ngaho ni uko yari iteje umwanda mu mujyi wa Gisenyi hehe ubu se ikigali nizi hacururizwa kimisagara si tugerayo si mu isoko mu imbere se ariko hari ikintu kirisha inyuma y'ibi bintu nawe reba isanzu urebe mu modoka y'ibirometero ukoresha umbwire niba wakenera inkoko imwe ugatega iki kingana kuri iyo
iyo winjiye muri rino soko rya Karuko gusanga hari amaseta yambaye ubusa ahandi hari ibicuruzwa bike cyane nanaganiriye na bamwe mu baguzi nahasanze
twaza cyane waza kutabashitse kubera ko yuko urugendo rwanga ruravuna amafaranga y'amatike yashyiraho ugashyiraho umuhanda ko umuhanda ari mu moto ugenda igucuruza gusa ugasanga buri buryo uguze ugasanga wapi hanyuma urimo amafaranga agumye kukipara itomati yose agiye ku nkoko rwose njanga ni n'ubwa mbere mpaje rwose kubera ko yuko mfite abashyitsi ubundi ntabwo nagumye kuzangaha rwose pe ni ku rugendo rwabo ni kure uravunye ibibazo buno mu mujyi uzi uha hiri n'aha birometero n'ibirometero umuhanda mubi rwose ni ikibazo ifite ikintu imeshi cyane igihumbi cyinshi igihumbi icyo gihumbi ubaye w'itomati nk'uko ebyiri mpamvu ufitemo cya gihumbi cy'ibirungo aho iyo zanga mva mbanyahombe si ukabasaba nk'umuntu wakora ubuvugizi ni uko twagira isoko ry'inkoko wenda mvuga ngo ariko yari bisanzwe cyangwa se agashyira hari apetiti barire hari hafi y'amatungo hari ihene hariya tukajya tujya kugura hariya byaba ari sawa umuntu yagenda n'amaguru akenda akaha akenda agatekera abana nk'ubona ngo tugire inkoko kubera ko zagiye kure cyane
hano mpaje inshuro nkeya kuko byaratugoye kuhagera numvise ko isoko baryimuye kurizamo aho barikuye aho ryari riri bisa nk'ibiduca intege kubera amatike yiyongeye turahavunitse rero kuhagera
iki ni ikiganiro dusangira ijambo mukomeje gukurikira kuri radiyo Ijwi ry'Amerika reka tuve muri iri soko rya Karuko ngo twerekeze mu isoko rigezweho ryubatswe ku mupaka uhuza umujyi wa Rubavu ku ruhande rw'u Rwanda n'uwagoma ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ni ku mupaka muto uzwi nka Petite Barriere wambukirwaho umunsi ku wundi n'abasaga ibihumbi 55 ni ahantu hari urujya n'uruza kandi mu mpande z'iri soko umuvunda bari wose ariko bamaze igihe barikoreramo n'ibibazo ni byose reka ntangire mbaza abatangiranye n'iri soko niba hari impinduka babona haba mu bwiyongere bw'abaguzi kimwe n'abaza kurikoreramo
nta mpinduka zihari kubera dutangira njyewe nagezemo hano mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize urumva n'abantu benshi barimo hano ariko harimo bamwe bagiye bacika intege bakarambirwa bakagenda ariko impinduka zo uwavuga ko zihari yababeshye kuko impamvu nyirizina twebwe nk'abanyesoko tubona rino soko ridashobora gutera imbere cyangwa se ridatera imbere ariko ritazanatera n'imbere yifata ku mpamvu imwe ubungubu hano duhagaze ni mu murenge wa Gisenyi uyu murenge wa Gisenyi ufite amasoko arenga 4 ubu hari isoko rya Mbugangari hakabiri rya hano kuri Duwani hakaba isoko rya Gisenyi hakaba n'amasoko ageze kuri abiri cyangwa atatu ya Unama hanyuma rero gutera imbere kuri iri soko ubundi wavuga ko byagorana kubera impamvu ebyiri impamvu ya mbere isoko rinini rya Gisenyi twebwe twibwiraga yuko nibaramuka bafungura rino soko rigatangira gukora rya soko wenda bazarifunga kugira ngo bakere iriya clientele kuko abantu bacuruza Gisenyi mu mujyi ni isoko rimaze igihe nubwo ridatunganye nibura bakabazanaho hano kuri Duwani ukabona rya soko rya hariya hepfo ku Gisenyi ukuntu rimeze imvura iguye baranyagirwa izuba rivuye barabageraho ni isoko ridafite isuku ridatunganyije leta yakabaye hari intekereza mu gitekerezo cyanjye bafunga isoko rimwe niyo batanafunga ririya bakanafunga na Mbugangari ku buryo mu murenge wa Gisenyi nibura hasigara isoko ryo mu mujyi hagasigara n'iri soko wenda Mbugangari bakabamanura nk'uko bari banabikoze neza bazana bamwe mu nyama bazana nawe mu mafi kuko ugereranyije igihe we wazaga abo mu mafi nawe mu nyama bari bataraza ariko ugereranyije nibura na ka clientele gato kiyongereyeho n'igihe babazanaga ubwo rero twagiye kubona tubona bimeze uku nguku nta kintu bigeze bakora n'ubundi uko isoko ryubatswe bakanaridushyiramo tugakora n'ubundi niko amasoko yakomeje kugumaho kandi uyu munsi aya mayiri soko ryacu rya hano nta na clientele nta no kuryamamaza urabona n'iri soko uburyo ryubatsemo naryo tugarutse muri soko nyirizina wenda tukava mu buzima bwo hanze iri soko naryo buriya ngiye nk'umuntu nsa nk'ubona ko iri soko ryubatse nabi ubundi nimba hano hari umuhanda ujya muri Congo bagombye kubaka ku buryo iki gice cya hano bagisigira amadirishya manini umuntu uri hano kuri Duwani cyangwa bara uhepfo kino gice gikunde ko gifite abantu benshi bakamenya ko hano hejuru hari imikino ndagura urugero hano hari abantu baje bahaza bakatubwira ko ngo bo bari basikingi ari hotel cyangwa ngo ari akabari cyangwa ari ngo ntabwo bari bazikwara imyenda doko ukabona baratunguka kubera iki nta clientele icyakabiri nta nubwo hano hanafunguye ibi bintu birimo ubundi ibi bintu ibi byuma byobatswa mu hando tuyatubona ku magereza
ni mwatangiye gukorera hano muri soko ryari
murakoze natangiye mu kwezi kwa 8 ku mwaka ushize
ugiranyije uko waririnjiye muri meze nuko ngo burikora ubona hari impinduka mu mikorere yanyu
mu byukuri nge mbona dufite ikibazo kitoroshye tugitangira nibyo twatangiye natangiye mbona nta muntu n'umwe ugera ahangaha nyuma karere kaza gushyiramo imbaraga Benoni we wari uhagarariye iri soko nk'umukozi w'akarere ashyiramo imbaraga dukangura kujya tuzinduka tutangira kwitabira ndetse tubona nabakira batangiye kujya baza yego wenda ntibazaga ngo bahite bagura ariko byibura wabonaga banacamo bakakubaza ngo iki kigura gute ukumvugize muri twende ubwo mbajije none ejo azazaje kugura ariko iyo ubona n'ubuyobozi bwabo ntambaraga babishyiramo natwe ubwacu turaza ariko nawe ibaze ushyira mu mwanya wanjye nkuma mufite abana ugomba kubeshaho ukaza mu gitondo kirwa wicaye ukageza saa 12 nta muntu uragura n'umwenda n'umwe ugataha uko waje kandi abana bagukeneye bakeneye ibibatunga biratugoye mu by'ukuri nta bakiriya tubona ariko hanini ni ukuri ubuyobozi bwacu natwe bwaradutereranye mu kudutererana hari benshi bacururiza hanze y'isoko hari benshi bacururiza hasi nimugoro usanga abantu bose araba imyenda bazerera araba ibiribwa ni ukuvuga ngo twebwe hano dusa nk'abari nko mu gitebo dusa nk'abafungiranye ahantu ku buryo ni ukuri iri soko ubuyobozi budashyizemo imbaraga ngo budufashe ntacyo twageraho reba nk'umuntu waguze imyenda yamagaze kuva mu kwa 8 ni ko byuka mu gitondo z'umanika ukongera ukamanura nimugoroba ni kugenda utanavarere uvuga ngo n'imyenda twaguze izajya risazire kuri izi mbaho tumanikaho imyenda ikindi kigaragara nuko mu byukuri na bamwe bagiye bahabwa imyanya hano ntabwo nabo bayitabira sinzi niba amafaranga twashyize hano hari benshi bagiye gufata amadeni muri banke baze ngo babonye isoko ryiza bagiye gucuruza ubu bari kwishyura batinjiza ni ibihombo ni ukuri dufite igihombo gikomeye kandi birababaje kubona isoko nk'iringiri riri aho ngaho gutyo gusa nta kintu ryinjiza nubwo tutaratangira kwishyura imisoro ariko nabo ntekereza ko bagize n'isoni zo kutwaka imisoro kuko ntacyo twinjiza mu by'ukuri nabo barabibona
mukora iminsi ingahe mu cyumweru
iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu
nko mu cyumweru ucuruza nk'imyambaro ingana
ndashaka kukubwira ko kuva mu kwa 8 kugeza uyu munsi mu kwezi kwa kabiri ubusa amezi atandatu nta n'ibihumbi ijana ndacuruza ushobora kumara n'ibyumweru bibiri ntarabona n'inoti y'igihumbi ukaza ugataha ukaza ugataha urumva mu by'ukuri ntaho twaba tugana twasabaga ubuvugizi kugira ngo abayobozi bumve ko iri soko yego isoko ni iryabo abaturage ni ababo ndetse abaturage bari hano dupfe bahari badufashe bashaka igisubizo cy'iri soko
igihe kingana iki mukorera muri rusange
njye naje ku itariki 14 z'ukwa gatanu 2019
ubona hari impinduka mu buryo bwo kwitabira iri soko waba mu bakiriya cyangwa se abasanzwe bashaka
urebye kugeza kuri ubu ngubu isoko ryacu nta kigenda iri soko ikintu cya mbere abayobozi baradutereranye nta buyobozi dufite
mubona bipfira hehe
bipfira mu karere njye niko mbibona
aho uza hano muri iri soko iminsi ingahe mu cyumweru
njyewe nza kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu
cyumweru ni gutya
icyumweru ntabwo nkora mba nagiye gusenga
none nko mu cyumweru ucuruza nk'imyambaro ingana iki cyangwa se amafaranga
nko mu cyumweru ntabwo navuga ngo mu cyumweru ndacuruza kuko rwose nta kigenda nta muvoma iri muri rino soko
nko mu gihe cy'ukwezi byibuze
mu gihe cy'ukwezi ushobora gucuruza nk'ibihumbi bibiri cyangwa wenda waba wagize amahirwe bikaba bitanu urebye nta muri isoko nta kintu kirimo
none uko abantu babigumamo
kuba barigumamo nyine ni uko bya no kwicara mu rugo nabyo ntabwo uba uri kwinjiza wenda uragerageza kugira turebe ko nibura n'isoko ryatera imbere wenda n'abo bayobozi nibaza kudusura hano mu isoko tubagezeho ibibazo byacu nubwo tubategereza tukababura
turabashimiye cyane
murakoze
Madame Berthe Nyirabazi cyo buri gice cyo hejuru kiri soko gicururizwa nk'imyambaro itandukanye kimwe naho bacururiza inyama yizera ko ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buretse kurebera ibibazo bibugarije byashakirwa ibisubizo kandi imikorere ikagenda neza arabishingira ku byigeze kugeragezwa mu mpera za 2019
impinduka yageze ibaho kuva mu kwezi kwa 10 nako ku itariki 25 hakiriho umuntu warushinzwe amasoko mu karere ka Rubavu yitwa Rukawubenwa kuko yazinduka gahano mu soko mu gitondo agahamagara akamenya ko umuntu yahawe umwanya yahageze akamenya ko yanatashye amaze kwegura ntabwo isoko ryo ngiye gutera imbere babantu bahise bacika intege marereze makwa abantu benshi bahereza imyanya hano baba bafite imyanya y'ahandi abantu basanzwe bakorera umuntu ufite imyanya ibiri akakubwira ngo sinaza kwirirwa hano hatari ibirayi ngo nagiye kwirirwa hari ibirayi kandi mu masezerano batugirana nabo baduhereza umwanya barakubwira ngo numara iminsi ibiri utaje gukora umwanya uzawusubiza wa muntu akamara amezi atatu ataza gukora yakamburwa umwanya akaza akaburana bakongera bakamusubiza kandi mu masezerano bagiranye yagakwiye kwamburwa umwanya ugahabwa undi ushoboye kuwukoreramo ugasanga imbogamizi ya mbere dufite ni uko umuntu uhabwa umwanya ataza kuwukoreramo akarere kamuhaye ntikawumwambure ngo kawundi muntu ukora ahubwo wa muntu agakomeza akadindiza rya soko kuko nimba yarafashe umwanya akaba ataza gutandika iyo umuntu acyo mwisaba agasanga nta bantu barimo ntabwo wagaruka muri iryo soko kuko nta n'abacuruzi basanzemo umukiriya icyo apfana n'umuguzi ni uko aza mu isoko agasangamo ibicuruzwa uje mu isoko ritarimo ibicuruzwa ntabwo wahaha imbogamizi rero twagize niyo ngiyo yuko bahaye abantu imyanya abo bantu bakaba nabo batitabira ngo baze muri ya myanya noneho dushaka igisubizo cy'abakiriya ariko n'abantu bahaye imyanya babasha kuza gukora kuva rero umuyobozi yagenda nk'ubu yari yakuye imitomati imbuga ngara zizana hano azana n'amasamake yaragiye ba bantu bose baragenda kandi uwo muntu wazaga guhaye itomati yamara guhaye itomati akazaga aha n'ikindi kintu ariko kuko bose bagiye n'abantu bazaga guhaza itomati bakaduhahira muri abo bakiriya twabonye mu kwa 12 ntabwo bagiye ari bose baragiye
ugereranyije nko mu kwezi ucuruza nk'amafaranga niki cyangwa se ugurisha ibicuruzwa bingana iki
mu kwezi kwa 12 bakizana abo bantu b'itomati naracuruje kuko mu kwezi nacuruje nk'ibihumbi 300 ariko kuva abantu b'itomati bagenda ntabwo ndacuruza n'ibihumbi 10 baramutse bazanyemo ibicuruzwa bikenerwa n'abantu benshi bigatuma isoko ryiyongera mu voma abakiriya baboneka natwe tugakora ntabwo rushobora kwitabirwa ubuyobozi budashyizemo imbaraga kuko nibo batanga umwanya ni nabo wambura umuntu kandi ubwo turi abayobozi ariko nta burenganzira dufite bwo kwambura umwanya umuntu ubuyobozi ari igihe umwambura bakongera bakawumusubiza nibo rero bagomba kubishyiramo imbaraga bakamenya ngo uyu muntu ntakora akabasubiza umwanya wabo bakawuhereza undi muntu ubasha gukora
hari nk'abo mutangira raporo se mukavuga muti kanaka ntabwo bitabira ntibakiza kugira ngo ubuyobozi nabwo bumenye ko hari abakitabira
tubatangira raporo
hanyuma
tubatangira raporo ugasanga ntibahise bafata umwanzuro nyine wo kumukuramo ariko abantu benshi tubatangira raporo batitabira ukabona nk'umuntu ufite nk'akazi ka leta yahawe umwanya hano mu soko wa muntu ntabasha kuza aza nyine abonye umwanya urumva nawe ko afite akazi cyangwa koherezamo umukozi ntamuhe ibicuruzwa bihagije akaza gucuruza ubusa ntabwo umuntu aza kugura ubusa mu isoko umuntu aza mu isoko ririmo ibicuruzwa kuko wa muntu atikorera ku mwanya yohereza umuntu nta kintu kizima muhaye cyo gucuruza wa mukiriya yaza guhaka buri byaha yabura ibyaha akagenda avuga ati iriya soko nta kintu kirimo nta kigenda
buri munsi iri soko rinyurwaho n'abantu benshi bava cyangwa bajya mu Rwanda babisikana n'abajya cyangwa bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi abenshi ni abakora ubucuruzi buciriritse ibyinshi mu bicuruzwa abaguzi bakunda ntibirashyirwa muri iri soko bigatuma bariringaho bakabikurikiraho basanzwe bazi biboneka ryuzuye ritwaye miliyoni 3 z'amadolari y'Amerika ahwanye na miliyari 2 na miliyoni zisaga 700 z'amafaranga y'u Rwanda rifite imyanya 192 n'ibiri yo gucururizaho harimo n'ububiko bugezweho n'ibyumba 5 bikonjesha kugorana mu gihe ubuyobozi bw'akarere bwakomeza kubererekera abacuruza mu kajagari yewe no muri metero nke cyane z'ahazengurutse iri soko iri soko rigifungurwa imyanya yatanzwe mu buryo budafututse bituma guha abantu ibibanza byo gukora akarere ka Rubavu
abantu bamaze gutoranywa binjiye mu isoko uburimo rirakora kugira ngo mu cyumweru gishize byari bigeze ku kigero cya 85% dutekereza ko ubungubu byanahindutse bikaba birigerera buri muturage guharanira gukora ubucuruzi buciye mu buryo dufatanya twese kurwanya ubucuruzi bukozwe mu kajagari cyane cyane abacururiza mu nzira no hasi hirya no hino mu mihanda kugira ngo mu by'ukuri ibikorwa remezo biba byubatswe bikorerwemo kandi bikorerwemo mu buryo bunoze
mu kwezi kwa 7 mu 2019 inama njyanama yafashe icyemezo cyo gufunga amazu yegereye iri soko yacururizwagamo inyama perezida w'inama njyanama y'akarere ka Rubavu bwana Nyirurugo Comme de Gaulle avuga ko kwimurira abacuruzi muri iri soko babonaga byabo umuti kuri iki kibazo gikomeje gutera igihombo benshi mu bakorera muri iri soko mpuzamipaka
hari ibyemezo inama njyanama yafashe by'uko abantu bacururiza hariya ku ruhande ku nzira cyane cyane nk'abafite za busheri ko bahabwa umwanya mwariya soko kugira ngo rishobore gukora neza umuntu uzajya ujya kuguramo inyama cyangwa ibindi biribwa bizabyoroshye yuko hajyamo abantu benshi bakoreramo ko n'urugero ikindi ni uko hari utuntu tumeze nk'udusoko tudafite umurongo turi ku ruhande natwe twasabye yuko duhagari hagamijwe yuko bose bajya gukorera mwaririya soko kugira ngo rishobore kubyazwa umusaruro mu gihe gito gishoboka no kwambere yuko uyu mwaka urangira rya soko rigomba kuba rikora kandi aho isoko riherereye hameze neza ku buryo n'antu buri wese umuguzi ashobora kugera ku buryo bwisanzuye dushaka ko ubucuruzi bw'akajagari bucika kugira ngo rya soko rishobore gukora
hari hashize iminsi mike ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Professor Anastase Shyaka hayo ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu icyumweru kimwe ukabe kamaze kuvanaho imbogamizi zose zitumira isoko ridakorerwamo uko bikwiye ariko nyuma y'amezi asagarindwa asabye akarere ka Rubavu gukemura ibi bibazo aho kugira ngo ryitabirwe uko bikwiye n'abamwe mu bari baririmo baragenda barivamo nyuma yo guhomba kubira kubura abaguzi
hano rero badafashe mezire n'ubundi ni isoko rizapfira rizapfubusa hatwa amaherezo tuzavamo none se uzaba ahantu imyaka amezi atanu utarinjiza n'ijana ukomeza ugumemo
nyine kintu twakwifuza ubundi kutuzana hano ni imihigo y'akarere akarere gashaka ko ahantu hose haba umujyi natwe ntabwo twanze ko haba umujyi pe ariko ntibagakora imihigo yabo ngo babangamire n'abaturage hano nta terambere twaje nimba ari imihigo y'akarere ntibahige ariko bahige ibintu bizagera n'abaturage umumaro nase hano hari umumaro twaje kuhamara
inzu umuntu yazamutse afite hafi 300,000 none ubu nta muntu wabaza 50,000 twarahombye burundu nta n'igiceri cy'ijana tumufite
nk'uko twicaye niko burira
niko burira dutahe ababanje iri soko bose baragiye
iyo ugereranyije nk'iri soko ryacu ukageranya n'iry'umusanzu ubona iri ngira ritoya ubundi iyo nageze i Musanze mbona bafashe kariyeri iryahoze ari irya Musanze rya kariyeri bararifashe bararisenya donc nuvuga ngo barishyizemo ibindi bintu by'ibicuruzwa bitari imyenda imyenda bayijyana kore nini ariko impamvu bajyanye mu isoko rinini rya soko rya Musanze ni koko ni isoko rigaragara kuko ndaguha urugero hano mu myenda hari imyanya 53 imyanya 53 ntabwo wayizanyemo abantu mu isoko rya Gisenyi ntiwarizanamo mu muryango bwangari natwe twese duhari icyo ngicyo ni ikibazo kimwe ariko mu ruhande rw'aho bashyize igikorwa remezo runaka ndavuga nk'ikiri soko duhagazemo hano ho ni heza kuko n'umuntu mu kongomani ava aha atungukira akava hari uva hari ahepfo kuri garande bariyeri n'umuntu atungukira uva mu mujyi aje muri Congo aca uva mu bwangari aje muri Congo aca uviye ruguru za buhuru za byahi aza muri Congo aca hano hano ho igikorwa nyirizina ntacyo cyari gitwaye n'ibindi bikorwa byose ugereranyije kubundi leta uko byagenda kose aho yashaka kuyobora igikorwa aho yashaka kugishyira iramutse cyashyize bakabishyiramo imbaraga ntabwo habura kiriyateri ubucuruzi ubwo aribwo bwose kandi aguha n'urugero aba batipe baba baza bamwe baba bakuye hano hepfo ahangaha hano ku muhanda abandi babakura mbuga ngo ari ku isoko babazanyemo hano ku ngufu kandi barakora ubwo nuko leta yari yageze gutegeka bishyizemo imbaraga
murabona genge mbona abayobozi aribo bakagombye kuduha sapoti ukurikije tuvuge nk'urugero mu isoko rya Musanze kugira ngo rya soko rigire imbaraga hari urugwego rw'ubuyobozi bafashe mezire bavuga bati abari ahangaha ni mufunge mwubake neza babandi bari bari barazamuka bajya muri rya soko ubu isoko rya Ruhengeri uragera ugasanga ari isoko rya Musanze rimeze neza
hari n'abavuga ko igenamigambi ridahamye n'akajagari mu gufata ibyemezo bihutiyeho ntihanabikurikirana bikorwa aribyo ntandaro y'ibi bibazo abacuruzi bahura nabyo mu buryo busa nk'ubuhoraho abarikoreramo ariko basanga kuryitabira bizakomeza kugorana mu gihe abacururiza mu muhanda bakomeza gukora bidegembya ikibazo nacyo kitoroshye gukemuzwa ingamba zanditse ku mpapuro gusa nge twabanye muri iki kiganiro nitwa Claude Ganza Munyamagana mbashimiye cyane kuba mwagikurikiye mbararikira gukomeza gukurikira n'izindi gahunda za Radio Ijwi ry'Amerika
turagushimiye Claude Ganza Munyamagana ku kiganiro wateguye ndetse n'abatumire n'abacuruzi banyuranye n'abayobozi bose mwavuganye dushimiye namwe watwumvise uyu munsi aho muri hose mutwumvira haba kuri radio yanyu haba kuri telefone igendanwa haba kuri mudasobwa mwese turabatumiye icy'ingenzi ni uko tubasaba kutugezaho ibitekerezo byanyu ku biganiro nk'ibi mukatugezaho ibyifuzo mukatugezaho ibibazo tukabashakira abayobozi tukabashakira impuguke tukabashakira n'abaturanyi banyu ni ngombwa rero ko Radio Ijwi ry'Amerika ibafasha mwese gushyikirana kuganira byaba ngombwa mukajya impaka zubaka kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi musoje mwese mbifuriza kugira ubuzima bwiza.
Garamutse neza.